Ngikhuluma kakhulu nithule ningibheke, nizela nenkinga ngeke nginzwe, ngeke ngi-